One of it up. Cheer, one time, cheer. All right. It's a bloody word here again. Me yell them. Yap, me yell them. Cheer, one more time, cheer. Do it again. All right. It's on.
Soon I could have you to cut, cheers on it, who on it? Who can't? Let me do you that, being that you are coming, who's on it shy to fry? You are the one in them, no less. Let me do you that, to fry. Hakuna, hakuna ma. Rude boy, Kim Zuka, not a boy. My boy, I'll tell you, I've got the ten and one wine. Wangu. You for konai, mamba na yofanya, wana koma. Cheki ya na mama, mtoto kwa likifa. Matozi migicho mwama, she's a mama. Dundo, suna kucha vipi kai, cheza ni kuone. Kuka, baby do you that, pindezi wakome. Kukuza ni shy to fry, you are the one and then no less. Baby do you that, to fry, hakuna, hakuna ma. Cheza, bali na mi baby tata punguza ni shy. Kuko na mi mpaka tila die. Tena kata baby tufurai. Sugusha katika isa. Baby umetishai. Ni shy ulivyo tupa. Baby umetisha. Ni shy ulivyo tupa. Baby umetishai. Ni shy ulivyo tupa. Baby umetisha. Ni shy ulivyo tupa.
Snoop Dogg, G.G.Y. Joki pande angu mama tujidai. Nipe chini chini. Wewe juu mimi chini. Mimi juu. Wewe chini. Minyamba chini. Watanya maza maza natu waza waza on. Wekwenda kwa maza maza kukutambulishi na. Kape mbendani kwenye moyo wangu on. Wifu because wewe ni wangu ma. Joni chum chum kama Bob Junior. Ukijua pambe pass na wa junior. Wewe mami, Joe na mi. Mimi na wewe ni wewe na mi.
Baby umetishai. Ni shy live to vibe. Baby umetisha. Ni shy live to vibe.
Suna kuja vipu kai. Cheza ni kuone. Kuka. Baby do you that. Pindezi wakome. Pumuza ni shy to fry.
You are the one and then no less.
Baby do you that to fry. Hakuna, hakuna ma. Dundo. Suna kuja vipu kai. Cheza ni kuone. Kuka. Baby do you that.
I'm